It's DJ Keldon, the antidote. 254 finest.
Katoto hodari, hodari wa mapenzi, nyega.
It's DJ Keldon.
Magida, nimeingia club hivi na kuna dema na kabiz kwa phone kana ita cup is kwani mama what's up bana nikamshona aitwa king kaka na kuna vile umenibamba wait a letter na ulete bill hapa akadai kwani utika don't you are you you can tell my friend unye madu hizo ni rumors ma wachia gazeti we kwani kunywa in carpet tonight I'm baby new khaki bed this la lazy my design me bana.
I said tonight we are dunda.
Dunda.
I said my girl we are dunda.
Dunda.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunda.
I said tonight we are dunda.
Dunda.
I said my girl we are dunda.
Dunda.
I said tonight.
Night we are dunda.
Oh yeah.
Dunda.
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 Night we are dunda.
Dunda.
I said tonight we are dunda.
Sibi kunywa and enjoy the night. Shika chicken wing baby pick a pipe. Leo sima whiskey na pick a beer light. Na vile kuna go everything is alright huh?
Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam sinifiti. Baby una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam sinifiti.
Today I say tonight we are dunda. I say my girl we are dunda. I say tonight.
Tonight we are.
Báilame como si fuera el Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé.
It's DJ Keldon, the antidote. 254 finest.
Who you gonna leave me for? Who's got no class, you bitches sale de mi traje. No traje tantisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer.
Welcome to the next level. DJ Kelton.
Tina kutunuku mia mia kwa kitomi ni kandei kwa moto baridi si kandei kama ruba ni kandei tuwe wote akambedi kambei sumari kwa nyundo ni gongei oh Monday to Sunday I love you
oh basi hiyo kote soka bedi kwa kochi kitanda na ichomia hiyo kote kiona kwa juu chini mezamia hiyo kote
sungura nipe karoti marage sijazoea
hiyo kote
na kunja kote na vandisha mori na chichemea oh yeah baby baby
ukitoka kuoga nitenge ya moto moto tinga moka kitenge tutoke mtoko ah boda pa boda tutembe chocho kwa chocho tena nikichoka ni bebe mi kwako mtoto yeye rafudhi ya pemba rangi rangi pare nyule kihindi chambi chambi na cheza rafuko na bambi boko boko
hey refanta kuba penalti mpira ushawe kwa gati kaji magoli kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki
Nikande, kwa moto baridi zigande Kama ruba nkugane, tuwe wote
Ooh, yeah.
Oh, kambe bikambe, sumari kwa nyundo nkugonge Oh, Monday to Sunday, I love you Oh, basi, yokote Soka bendi kwa kochi kitanda na chumia Yokote,
la 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 Shombe shombe mtoto laini laini ana waka waka
It's DJ Kelton
ah, Wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapa tapa ah, Mina wepaka kiyama tuombe uzima Waroke kwa kuchutama na wasimame wima Kamwe watopata mwanya, habisi fitina Wapike mabilinganya, situtoke dina Nalegea, ukintazama yako macho Yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako Yangu na yako Katoto hodari
Hodari wa mapenzi
Jamani hodari
Hodari wa mapenzi
Kwa michezo ya chumbani Hodari
Hodari wa mapenzi
Kutundu kitandani Hodari
Hodari wa mapenzi
Katoto nyakanga Kame mzidi somo na kuhui Chumba nikiranga kinaishaga komo kirungi Nisakata makirikiri Kuniwashaka piripiri Fundi haswa amekithiri Kunipa nilewe Kwasa kwasa ndani bingiri Za kukata saga kachiri Nani haswa unafikiri Kama sio wewe Nichezeshe kidaruso sikuwa manane Kanga, nikande kipanda uso tufunikane Kanga,
nipitishe bodala huko tukakutane. Tanga siepi ni waoputo wasijichanganye watapasuka. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Speakers on DJ Kelvin the Antidote.
Girl you got me so high, girl you got me so high, girl you got me so high, high. Girl I swear it in nice, nice. Girl you got me so high, high. Girl I swear it in nice, nice. Anga wendo malingo na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo huko nyuma kasimura. Anga wendo malingo na kazuli shepo sura. Ya upanga shingo huko nyuma kasimura. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for make I take a look, look. You don't tell when my eye dey droop, droop. You stole my heart away like you're a crook, crook. I dey follow you to see what in the cook, cook. Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go effort. My Rihanna, she dey make me holla. She no get it wala. Baby, make we go see my mama. Yeah, she got the fire waist, fire waist. Fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Let go.
I wanna take you home, nyumbani. Uko mone daddy and mommy. Sitaki tena ya kizamani. You super sugar, girl, you're my honey. You say you like my song. Today I wanna sing you a cappella. Tina fumba na macho wasikuone. Nataka uwe wangu,
wangu wa peke. You are my angel.
Nitako kiwe changu,
changu cha peke. You are my angel.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist.
Baby, now we're two in one. Now we're two in one. Now we're two in one.
Don't
I want DJ Kelden the Antidote.
I want for the money, two for the show.
All right, boy. See, baby, now we're two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikiku miss na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Oh na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oh baby girl, you gotta hold on me. Kuku hata kidogo mtani every day. Baby wacha mchezo, ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kauja juwa mami now you know. Ukiona mi wanishika mo. Ndani ndani mpaka kwa roho. Oh baby come slowly, go slowly yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly yeah. See baby now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikiku miss na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Oh, na 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 na.
Pole, yeah. My stories are bore, yeah.
nipate kitabu akasome. Wamalize na mayowe, wanaleta chuki 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 chuki. Oh baby, looky 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 fine. Key design, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Nikiku miss na come through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
Katika, 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 katika. Katika, katika, katika.
Yani katoto kani kako nindindi, kamekazika nindindindi. Nyuma mbwi kako mbwi mbwi mbwi.
Show 'em how it's done, homeboy. It's DJ Geldon, the Antidote, 254 Finest.
Katika, 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 katika. Nina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Ufuko nina mavumba, lungu nichili na sunta, eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata, zile za kibao kata. Baby girl dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika.
Yani katoto kani kako nindi. Kamekazika nyingi nyingi. Nyuma mbwi kako mbwi mbwi mbwi. Kana misifa shangi nyingi. Likavizia kitambo, leo kamenasa chambo. Kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngomani sindi mbali zombe. Na minampatia za buwani muogo aja ngombe. Yani kana niko shaga ro o o o. Pagana si mama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, oh natembea. Yani siwezi kutembea. Cheche mena chechemea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika.
Nasema, fasi meanza vinomana. Wakileta bifi na baki wametapaka. Hata ka, wanatupa buti na mangolova. Min kona kabunde,
yoga biyoga matogora.
Anasa, piti kibounce, ble na nibamba ma. Niko na mitungi na maganji na maganda ma. Panda ma, toto ndama nishe mpaka kwenye ba. Tuko na kakitu na niwasha ni kami ni ta. Onasa, fast ni six, so is she aga cat. It is on my pain, mara moja kama beta pan. Better than that one, better than the red is tan. Ilope kwenye biti na nitamuka wa tani ma. Nitamu kama kandiba, nitamu kama kandiba, nitamu kama kandiba. Neza kilamba nani nyonye kama kandiba. Nitamu kama kandiba, nitamu kama kandiba, nitamu kama kandiba. Neza kilamba nani nyonye kama kandiba. Baby uko lyrically fit kama iyo skirt umeva. Almia kama Memphis kwanza kama biki kapuka. Itiko kwa DNA tabidi umezanjuka. Ha, itabidi umezanjuka.
Weta deal 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 baby girl no real deal. Doma anane na tamu kila time me na spill. Ipatana kwa club suna jonda lipa bill. Basi nja ukae na mejuna jami na go feel.
Siyazi tu cancel kama madi ya mankora. But nije penda kwa life yangu vimeja. Nibaki nawe mpaka tushike bako. Suna jami na we my baby still wanna get ya. Nitamu kama kandiba. Nitamu kama kandiba. Nitamu kama kandiba.
It's fixed with the drama guy.
It's DJ Geldon.
I'm in love with you. The
picha twasi twanga kisera posti insta wanga kwa kera bada ya chani kimoko cause I just wanna let them know no my Africa beauty Africa beauty you're my Africa beauty African beauty, you my African beauty.
Ooh na na na, ooh na na na. Round the world, girl, I've been looking for you. I think I might just find you in Africa. Toka mazabe Picha twase twanga kisera Posti isa wanga kwa kera Wata chavi kia moko Cause I just wanna let you know
Africa beauty Africa beauty You're my Africa beauty Picha twazi twanga kisera Posti insta wanga kwa kera Bada ya chali kimoko Cause I just wanna let them know You're my Africa beauty
Oh you're my
Yeah, I'm new position every time they dig it I can see more shabuda chesa na nari I can see more shabuda chesa na nari Ati, buda chesa na nari Ati, buda chesa na nari Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zimash Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zimash Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari
Shika jaba shika mtoto dini bablas Pige munju kwa nini hola gala dance Shike meza shikyo nanga yani double dance Mami do fisika unarada kuna kutu bond Gyoka niku bang Gyoka niku bang Gyoka niku bang Gyoka niku bang
New position New position New position Gala new position New position New position New position Gala new position Nike zima washa Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Nike zima washa Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari
Rada rada ni gani Tuingie ndani Juu misibane minajua uko honi Janta ni janta juu dundu inamata Ganja famanya wale wajanja Kushutu kulie wanajora namba saba Wana chora namba saba
Shukri wagri shukri wadi Ten 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 Nasema shukri wagri shukri wadi Ten 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 Yo Katika Tondosa Najigyal Rombosa Rombosa Kila mutu Rombosa Hey
Naki zima washa Buda chesa na nari yati Buda chesa na nari Naki zima washa Buda chesa na nari yati
Nadia, hello baby Oops, ala nilikosea nilimanisha Hello Freddy, how are you baby oh Una acha nafsi na kwita Nisipo janjaruka nitapito Unanipanisha pressure mchana kutua
Kila siku
Tumile ama penzi nionyeshe Nisije kosea unigombeze Useme hunipendi unilize Tampo sister ya nikwaza Eti shikilia uzito ya umiza Badala ya kebusu kusambaza Aki ya mungu fediwe
Yule yule Mimi na esi kumoja tupendane
Tupendane
Jina
Eti mpenzi
mpenzi mtazamaji we na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji ha. Akaleta beef eti na mwibia si uongo bwana nitamnyakulia akishinda kazi nitamchungia formula mapenzi nionyesha nisije kosea unigombeze useme hunipeni unilize mie Ni kwaza, eti shikilia uzito ya umiza Badala yake busu kusambaza Akichiga kwa baby na
It's DJ Keldon, the antidote
When you're darkness, when you kendo Professional
pull up, pull up.
Professional, waku kendo Professional, waku Professional, waku hendo.
From the motherland, Kenya, to the streets, it's yeah, DJ yeah. Keldon.
Are you lying,
sir? Konebo, kwenye darkness, when you kendo. Professional, waku hendo. The way you take me to the angle. When you human being, I'm an angel. If you want to my heart, no, I'll give you baby carico. Kidogo chango na chango. Ongeza njonjo madodo Maisheri koko Kwa balidi nipe yoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa noto Maisheri koko Kwa balidi nipe yoto Kisha tupate kimoko Babu bibi kuwa noto
Paranawe Paranawe
I want to see you dance
Paranawe Paranawe
I like the way you dance
Paranawe
Sokota, jicho lako lege lege linadondoka
Nakuuliza
Hivi unakamota Panga boy changa JJ yokocha
Wanamaliza
Pretty girl, nasty Nitasema sorry nikimbeza Hata kama nyuma umepigwa basi Sura mbaya dawa yake make up Mweke wembe, takula kiporo Nimesha penda sijui kasoro Jireme, uwe mororo Kama huna shepu vati godoro If you want to my heart, oh, I give you baby karibo Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido Maisha ikoko, kwa paridi nipejo to Yundo ituange kokoto, peku peku kama mpoto
Paranawe, paranawe
I want to see you dance
Paranawe, paranawe
I like the way you dance
Paranawe
Katamu mina kajua uwa Nakanavojisha uwa uwa Ulimititi Sirapu na vima uwa uwa Kidomo tenda ngozi murua uwa Ausha, ashawa, pauka, pakawa, inuka, pakawa Sinduka, mandawa, pinduka, kagawa Karuka, mabawa
Cheza soka soka Aye baby togo soka soka Napenda kwanza unava songa songa Ona ona I be going crazy my baby All the other time and I'm crazy I know that you feel me I know that every time we record is filming But I really really don't care Baby girl and I don't share Baby yeah I don't care Nasi wezi tena don't share Every time I do it and I go Ona baby vila nime grow up Kila show ni kishua Kila show la kishua hey, And you the one that I want to kitaka anything you can say mama hey, And you the one that I want to kitaka anything you can say mama hey, Mano goba haya suka suka Mano goba baby suka suka hey, Baby togo suka suka Yeah mano goba togo suka hey, Mano goba haya suka suka Mano goba baby suka suka hey, Baby togo suka suka Get a mano
Yeah, sema unachotaka baby, uga uga. I know you like the taste of my sugar sugar. Speak that body language, kiza luga. Run you to the front and I bring you right back. You say you Mr. Bombastic, tell her fantastic. Mr. Lover Lover aka Mr. Classic. Babado game chini looking like you need classes.
I keep it busy, busy, blazy, blazy, blazy. Nikki chopper show for Monday, Friday. Uzi let the story do it my way. Name high class, I keep it bougie. Vexa, nitakuchanganya. No pesa, hatutapatana. My place, nitakupa number. Sasa, misinanga muda. Cause I'm the one that you want. You can give me everything that I need right now. Cause I'm the one that you want. You can give me everything that I need right now.
Mano roba haya suka suka. Mano roba 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 suka suka. Baby toko suka suka. Get a mano roba toko suka.
I wish ingekuwa gana mavumba. Kwa jamano mavumba. Kwa mavumba.
DJ Kelden, kill them with music.
I wish ingekuwa gana mavumba. Kwa njama noti. Ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba. Masanja joti. Usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi. Haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini. Ukisha wapa wana kwenda. Obasi jilegezi. Nikubebe mbongoni. Deka nikudekezi. Nikutunze kama mboni. Wakija wapotezi. Ifanye kama uwaoni. Kisha uniongezi. Ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabamijo ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Wabamijo basi cheza na mi. Moyongo mwaropahini. Nchungu kiruziwa. Same mara sabini. Uzungu sajalewa. Kependa juwa majini. Kwenye mfungu pareniwa. Kumbate baridini. Kwenye tundu kama njiwa. Uyo wangu nyoma kuti usini jena kibiriti.
Asawe.
Benzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe.
Nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti.
Asawe.
Ile siningie shetani nawe kaja kukuchiti. Oba sijilegez. Nikubebe mgongoni. Kita ndani nikoles. Kwa miuno ya kingoni. Kisha nipembeleze. Irudisha utotoni. Weka mate niteleze. Kama nyoka pangoni. Oh baby. Asete sikitoko. Oh bani
soko.
Lulu kani.
Unajua ni nani beast hapa. Na level zao deadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni deadly ni jenge na V8 baba. Before they play me ni oneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery ya utaona my mistakes.
Inaitua surgery.
Unaza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
Swa inanganya side ya ni main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire you know I'm right. Welcome to paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, pick a kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, Joshua ngam deadly. Marapo on a movie, Nashua kwanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message sawa, zina ziko empty. Nashua gamzi, yeah. Kira dome, keuza flow, mwisho mwezi kuna teve, but at least kuna dome. Mama zote watandika kunidisi, sitabona mbye nani. Kenya make prepare this many hits in a row, row, row. So dance for me, baby. Just dance for me, babe. Dance for me, babe.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kubwa manisha anga utaitishwa za macho. Buy mtumba ukihopa itabeba kikulacho. Vibes tunakupaka unapenda jenga hustle. Lines tu sinakuja utasarenda mako. Ni like tu ataka ni meka watu moja mbaya hapo. Hii night kwe drua ni kesho jione kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please.
Can I be free? Relax and take it.
It's DJ Kelton.
I'm in that new me and new when I roll up. I tell a valet, pop my pants and bring a rosa. Yo, hola, 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 okay, hola. You see me looking pretty every time you scroll up. My God, the left of blicky hit you if you stroll up. Now put your hands up, it's a hola. Run me the money, cause I be the baddie beat. Barbie tank, banging body beat. Everybody beat on my D. Yo, I gotta be in reality. Suck a D if you doubted me. Back of the back, back of the back, back of the back, back of the back. Who on Barbie D? Who on Barbie D?
Got more coins than the game room, so we ain't never hating in the shade room. See, I keep my sons in the playroom, so me and you ain't never in the same room. I tell him eat the cookie cause it's good form, and when he eat the cookie he got good form. He know I don't ever cheat because I'm good to him. My God, to have his baby nurses yelling push for him. You see, I let him eat the cookie cause it's good form, and whenever he eat the cookie he got good form. He know that when I'm pulling up I'm in a good form. I be like, ooh he love me good form. Come on. Come on, come on. I be like, ooh, he love me good form. Come on. Slick, slick, drop the top like nip slips. So he tryna smash like when the whip flips. I hit licks just to floss with this wrist. And when I leave my bitches, we all say kiss, kiss. I'm in that Nuno de la Menta tryna limb Bug Bunny. Cause all I want is carrots and some big drug money. I'm only loyal to the niggas that the bust guns for me. The jig up is a stick up. Run me that money, cause I be the baddie beat. Barbie tank, bringin' body beat. Than the keypad. Before you suck me off, get a knee pad. See, I pull the strings like a tea bag. I'm probably with my jeweler playing freeze tag. I tell him eat the cookie cause it's good form. And when he eat the cookie, he got good form. He know I don't ever cheat because I'm good to him. My God, to have his baby nurses yelling push for him. You see, I let him eat the cookie cause it's good form. And when the boy he eat the cookie, he got good form. He know that when I'm pulling up, I'm in a good form. I be like, ooh, he love me good form. Come on.
Here,
what the fuck though? Damn. Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. You a roughneck, I'm a cutthroat. You a tough guy. That's enough jokes. Then the sun die. The night is young though. The diamond still shine. In a rough hole. What the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, where the ones go? It's a shit show. Put you front row. Talking shit, bro. Let your tongue show. Money over bitches and above hoes. That is still my favorite love quote. Put the gun aside. What the fuck for? I sleep with the gun and she don't snow. What the fuck, yo? Where the love go? Trade the ski mask for the muzzle. It's a bloodbath. Where the studs go? It's a Swiss B. That'll drums go. If she's iffy, that'll drugs go. If she's simply double cup toast, I got a duffel full of hundos. That'll love go. Where's the uproar? What the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. What the fuck though? Where the love go? 5, 4, 3, 2, I let one go. Wow, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. Get the fuck though. I don't bluff, bro. I come out the scuffle without a scuffle. I don't bluff, though. Yellow diamonds up.
Give him that fire. Give him the flame.
Kama msuke mekupanda kwanzia leo niite dadi. And when I hit that spot, baby call me honey. You know me? Asali ntatiririsha, utaipanda kwa ndani. Vitendo na vipitisha.
nipe alama za chui chui. Tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Pendo na vyo zitingisha. Unadatisha nimeshikanisha. One time. Na nishapata picha. Vile ntashikanisha ardhi na mbingu katikati. Nijenge pool ya mado. Baby girl utashawa na mado. Imagine shopping uende Bangkok. Itisha won't deny. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. I make you dance, oh. So. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Kwata boya gala. Sabacho ya gala. The way you shake your biggie bam bam. Kubachi dongo nzome nyomu gongo. I don't sit down. Baby don't sit down. I'm about to dash my girl. Mukwanu sunda na low. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Shake your bum bum. Bum bum. Shake your bum bum. Bum bum bum. Shake your bum bum. Make you dance, bum bum. Shake your bum bum bum. I make you bum, dance. Bum. Oh.
Anga uja nulu, anga whatever, anga ando, anga ne, anga maono maikewe. Wata kieleweke, wewe diyo kurutu, yeye diyo afati. Kweta order, sawa, sawa.
It's DJ Geldon.
Kurutu, afande.
Kurutu,
nila afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kurutu,
afande.
Kurutu,
nila afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kwani menuna.
Style up,
boy.
Style up,
you can say for yes.
Kibo,
suga,
nyako,
suga,
boy.
Suga,
you can say for yes.
Panda,
nyako,
panda,
boy.
Panda, you can say for yes.
Okay, simama,
you can say for yes.
Inua mikono,
you can say for yes.
Zunguka,
you can say for yes.
Biga saluti,
you can say for yes.
Matai, matai, matai,
you can say for yes.
DJ Raf, mini captain wa kambi ya king. Napiga prayer daily, hiyo ndio routine, yeah. Orders ninapata kwa commander in chief, okay. Jesus, akini ita na team.
Haturudi nyuma, tuki forward mele. Haturudi nyuma, tuki forward mele. Kurutu,
afande.
Kurutu,
nila afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kurutu,
afande.
Kurutu,
nila afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Style up,
yako, style up,
boy.
Style up,
you can say for yes.
Kibo,
suga,
yako,
suga,
boy.
Suga,
you can say for yes.
Panda,
yako,
panda,
boy.
Panda,
you can say for yes.
Nikienda piti piti,
na usifu yes.
Hata kwa drill,
na usifu yes.
Nikienda klase,
na usifu yes.
Hata fati,
na usifu yes.
Yani kila wakati,
na usifu yes.
Siku zote,
na usifu yes.
1 2 1 2 1 2 1 2
tukisifu yes.
To the left,
to the left,
to the left,
tukisifu yes.
To the right,
to the right,
to the right,
tukisifu yes.
Tunainama,
tukisifu yes.
Tunainuka,
tukisifu yes.
Tunainama,
tukisifu yes.
Tunainuka,
tukisifu yes.
Kurutu,
afande.
Kurutu,
nila afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Kwani menuna,
apana afande.
Timeless, know it.
It's DJ Gelgen. It's DJ Gelden.
If you don't talk, don't eat. And everybody wants a good life, don't eat.
Kanya, Kanya, hey,
Kanya Galami. Kanya ga. Una, Kanya Galami.
Tafu, tata, tafu, tata, tafu, tata.
Kanya ga.
Walk, 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 walk.
We, Kanya Galami.
One child, umengangana sana, I say. Ukibilei, but you don't. Connection DSA. Sister, umetamani sana kusle. Pati na kuangumu day.
It's simple. Samson 19105. The word is the lamp unto my feet. So ata kwa giza na check infinity. Nina mwanga siti shiki. So nakanyaga with confidence. Najua God akisema is so competent. Uliza Jacob is the evidence.
Ata ikue haduna.
Kanyaga na mi.
Tafu, tata, tafu, tata, tafu, tata.
Meditate.
You're now listening to DJ Kelvin, the number one party DJ.
Tania, maisha fundu kavile nili dania na laba taongezea dania we amini kweli Yesu ndo njia niko na Kristo wazito huyu Yesu mwanzo mwisho na Kristo wazito muulize DJ Vito
tuko
dania. Take ya punda, hey madam. Watch a story kwa sana kam. Ebu okoka salvation ni tam. Ali daddy mambo ikawa dam. It's over. We are dam. Bumba, Kristo bumba. Anafanya roho yangu inadunda. Sasa wewe wachana na dumba. Juu ya santi ya dunia ndio take ya punda.
Tuko
dunia.
It's DJ Gelden.
Anita, macho kama unanita, ah, sasi.
chef Pupela. Show me, show me, show me. Una violence, show me, show me, show me. Wow, let's show una violence. Show me, yeah, show me, show me. Una violence, show me, yeah, show me, show me. Wow, let's show una violence.
Umenifinyanga kama Madonna, Makonde na Nonya, kama mpira Maradona. Kichuya kona na wakisema na mawenge wambie umeraso wakiringisha peremende nitakugawia kon chunga kipenzi majaribu mabaya sana po na wendo doctor kunitibu niwe salamu po oh baby anita macho kama unanita sasita kiuno kayondo sister Anita, macho kama unanita Sasita, kiuno kayondo sister.
Show me, show me, show me. Una violence. Show me, show me, show me. Wow, let's show una violence. Show me, show me, show me. Una violence.
That your girlfriend wants to hear. It's DJ Kelton.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza nanimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza nanimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma, ma, 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 ma. Twara na Kigoma, ma. Singida Dodoma, Twara na Kigoma.
Pande za nyumbani wanajuaga bebe ni nani. Akipita na tingisha wangu toka zamani. Kasutobo kama Zidani, chenga nyingi ntafungisha. Kana wakajiza na kabakata mbaka mezani. Kote kote na pigisha. Baby watawan katoto ketu kapo njiani. Uhakika mezi tisa Rake wakinita buzi ni chune. Tena ringa kidogo wamiya miruzi wanune. Ongeza mwengwe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi. Akicheza na nimaliza, alinangata matamshi.
It's DJ Kelton.
Sio jibebe. Asa jibebe. Embu jibebe. Sio jibebe.
Asewe, ngoja chiseti. Swali susa na kula. Fanya wainama, kisha roteti. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda beti.
Tuwa onyeshe sinema, wakina feti.
Asajo, nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jipolo,
I like it.
Kwa uno la soto jo,
I like it.
Baby jo jo jo,
I like it.
Ajinkolo jipolo go,
I like it.
Kikupa jo godo,
I like it.
Uno la soto jo,
I like it.
Oh yeah, jibebebe. Asajo, jibebebe. Ejo, jibebebe. Siyo, jibebebe. Oh yeah, jibebebe.
Nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu.
Kitandani mwendo kwachu kwachu
kwachu pachu.
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu.
Hii penzi walikome washakunaku
shakunaku.
Hey. Baby sakororo kerewa naija
soko soko
nomboro malewa aija
roko noko.
Mi kwako shoti atakila lewa vimba
vimba.
Mkuchekeshe kama wakila mkude simba.
Asajo nejo,
I like it.
Wena tancho godo,
I like it.
Ajinkolo jikodo,
I like it.
Kwa unola
so jojo.
I like it.
Baby jojo jo.
I like it.
Ajikolo jiko jojo.
I like it.
Kikupa jojo jo.
I like it.
Unona so jojo.
I like it.
Oh yeah, jive be be be. Asa jive be be be. Emo jive be be. Si o jive be be. Oh yeah, jive be be. Asa jive be be.
Nipe juzi la choko choko ninywe bakuli zima.
Ole
mushedede mutu kutwa zame kwenye kisima.
Ole
Fatuma we
kishtobe. Mwite Aisha miundo we.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe.
Nipshindue na miundo we.
Kwe niko pakabana kukumwanana kwa kugandana.
I like it.
Nimufate banana kwa inadana tukikandana.
I like it.
Oh.
Baby papasa kichwa jusi kafiri. Nisafisha mtaro. Na unifyo jazo nyuma fungu mbiri. Nyanyasa masaro
kicho. I like it.
Unadancho godo.
I like it.
Ajinkolo jikolo.
I like it.
Ono laso jojo.
I like it.
Baby jojo jo.
I like it.
Ajinkolo jikolo.
I like it.
Kikupa jogodo.
I like it.
Ono laso jojo.
I like it.
Oh yeah, jibebebe. Asa jibebe.
It's DJ Kelton.
Pussy pimmy mwana ume. Oh yeah, zameni. Here we go again. Pussy pimmy mwana ume. Here we go again. Oh yeah, zameni. She say she don't want no problem. She had my last song. That was a ringtone. Now me see tagging in the church. Before ni talk it, just give me a reason. Yeah. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh tell me what a man got to do to hold on to you. Nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny. Nitalipa ndege. Staki uende. Waseme nakufana wewe. And I cannot deny. Way that you fly, nitalipa ndege.
I got your tongue in time.
Pussy pimi mwana.
I got your tongue in time.
Oh yeah, amen.
I got your tongue in time.
Pussy pimi mwana.
I got your tongue in time.
Oh yeah, amen.
I got your tongue in time. Pussy pimi
mwana.
Listening to
Wetu
DJ
Kelvin,
the number one party
DJ. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Oya wanyo west, joni patia komando. Nikupe champwezi, kwa miuno taekwondo. Asa shokere, mwendo akandanda. Nani anangwanda, sani sogeze. I'm someone nikazi ndanganga chi hana nivuta ghetto kapige bunduki hai bunduki ila nogo pa centro michezo ya mbaruti mbaruti
nyege nyege wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege 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 wetu mwanza nyege 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 nishushe mwanza nyege.
Nani kama mchaluo, shape ya Mombasa. Apendagi mpasuo, ata kishida basata. Tepe tepe, toto kama supu teke teke.
Kongoro
kwa makeke, nitefali pupa watemeke.
Dombolo,
shaku shaku ya Masai.
Oh Masai,
kama na chuma papai.
Oh papai,
funika, funua,
twende.
Bandika, bandua,
twende.
Anika, anua,
twende.
Kanipa, chukua,
twende.
Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege. Nyege, nyege, wetu mwanza nyege. Nyege, nyege, nishushe mwanza nyege.
Oya kete kari kete, te, katoto akasheke ke.
Oya
kwenye bilingi te. Uvunjaga na kete.
Oh, saiweke. Aiweke, iweke. Aiweke.
Pitishe kwa chini.
Aiweke, iweke.
Miuno ya kazi kazini.
Aiweke, iweke. Aiweke.
Ile ndindindi.
Aiweke, iweke. Aiweke.
Moja, shaki tibobo.
Aiweke, iweke. Aiweke.
Twende shaku kidogo.
Aiweke, iweke. Aiweke.
Chuma magimbimi.
Aiweke, iweke. Aiweke.
It's DJ Kelton, the antidote to 5-4 finest.
Operation has been completed.